The Health Organization, ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna, kirangiridde ng'ekirwadde ekya Ebola bwe kyabaguse mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ekitongole kino kigamba nti okubaguka kw'obulwadde buno mu Democratic Republic of Congo kwalabiddwa mu province ye Ituri esangibwa mu buvanjuba bw'eggwanga eryo, ng'abantu 246 bateeberezebwa okubuuka n'ekibambulira, 8 ku bo ne baserengeta e Kalannamu. Ekirwadde kino ekya Ebola kigambibwa nti kireetebwa akawuka ka bundibujjo virusi akatannaba kufunikako ddagala erikajjanjaba. World Health Organization egamba nti bagezesezza emirundi 8 mu manoonyererezo okuzuula ekirwadde kino nga bwe kifungamye mu kitundu ekya Bunia, ekibuga ekikulu ekya Ituri Province, n'ekifo ekiyitibwa Mungwalu ne Lwampala ebisimwamu eky'obugagga ekya zaabu mu Congo. World Health Organization egamba nti okubaguka kw'obulwadde buno kwasusse dda Congo, era nga wano mu Uganda alipoota zoogera ku musajja ow'emyaka 5 mu 9 egy'obukulu eyafa ku lunaku olw'okuna bwe yazuulibwamu obuwuka buno.